عبدالرحمن عرو او دوان کا غیب گلی کولان کد عاید دلک امارات کا عربتا او اي دولادا بدن اي هيدا کل دوان کا سو غیب گلین ايا آد اوغو فرحسانا سو دوين تلو سمييي ايادو سياسيين تا ايو سيرادا ماملوكي ساكو شاگين inay bilow u tahay in loo aqoonsado maamulka Soomaaliland dalka madax bannaan Soomaaliya oo horeen waxaan ugu mahadcelinayaa dawladda Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World maalgashiga ay ku sameeyeen dekada Berbera maalgelintaas waxay caalami ka dhigtay dekada oo ay adeegsadaan dawladaha diriska ah waxay sidoo kale maalgelintan ka dhigtay Berbera mid wadamo waaweyn ku xirtay wadanka diriska nahay ee Ethiopia ayuu yiri Cabdiraxmaan Ciiro mar uu ka hadlayay arintaas
well first of all I'm grateful to the United Arab Emirates and also grateful to the DP World for investing in Berbera Port. This investment has modernized the port and it made Berbera a logistical hub and a service hub for the neighboring countries. It also made another infrastructure, which is Berbera Free Zone and Berbera Corridor, which connects us to the big country, our neighbor Ethiopia.
Imaaraadka Carabta ayaa ah dal ku daaban Yahuudda iyo Mareykanka wuxuuna caalamka Islaamka ka wada hagardaamooyin la dagay bulshooyin badan waqti xaadirkan wadalka kaliya ee carabeed ee sida tooska ah u sheegay inuu taageersan yahay ololaha Donald Trump ee lagu doonayo in muslimiinta Gaza looga barakiciyo dhulkooda